Shutu kirangiriza kugatebi kugiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno musu vuguti kananira abagabo ntiyimye bikubwiye iki
no gutegera iryo umuntu akubariye ukarishira mu gutwi urifata nkankama
bikubwiye iki
abavaye kutiyimye ni mu gihe babona yuko bitumvikanye neza bidashoboka
bikubwiye iki
nk'umuntu ashobora gushwana akaja nko mu rubanza bakamuhanura bakiri hasi akanga kubyumva bamara kuduga hejuru bakamukorera nk'ico batari kumukorera bakiri hasi akanga kumvira impanuro zabo bwa mbere
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza nshimiye Ana Eve Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nkasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kwandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho butaha
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa
Mukiganiro cy'umuziki cyo mu gitondo twaganiye n'umuririmbyi Focus Fashaho agiye gusohora muri iki gihe cy'iki album yiwe inyuma yuko hari haheze imyaka 20 ata album shasha asohoye watubwira muri make ivyerekeye iyo album uri kurategura
urakoze cyane kumpakanya ko kuvugisha abantu babumva Ndagira ngo nabasuhuze kubera ko ntabwo twaherukanaga kubera ko nigeze gukora aho ngaho akanya gatoya pa imyaka itari mikeya iyo album rero ubundi ntabwo nteganya kuyisohora muri noki ariko natangiye gukora indirimbo zizayijyaho icyo nashoboye gusohora ubu ngubu niyo ndirimbo yitwa Ndiho Ntariho
Iyo ndirimbo niko kwayihaye iryo zina
nayise ko kubera ko ndirimbamo ibintu biba ku bantu biba ku buzima biba mu buzima umuntu ashobora kugira ibibazo bikakugora ukumva ndetse wanihebye utagishaka no kubaho ariko nyuma abantu bakagufasha bagatuma ushaka gukomeza kubaho noneho ugakomeza ubuzima
Kuba ariko baratwumviza reka ducishe ko iyo ndirimbo ndiho ntariho iyo muririmbyi Focus Fashaho
Niba kunjariva
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro cy'umuziki muri kitondo turi kumwe n'umuririmbyi Focus Focus Fashaho ni kuko ibyo byagufashe iyo myaka 20 yose udasohoye indizindi ndirimbo
habayemo byinshi ariko kingenzi navuga nuko nahinduye ubuzima nahinduye igihugu no ntangira ubundi buzima ndubaka ndakora nakaza aho ngaho ku Ijwi rya Amerika urabyibuka imyaka yera ku 10 no nkabiburira kanya kuko nari mpugiye muri ubwo gushaka kubaho no kugira ngo umuryango wanjye ushobore kubaho ariko ntabwo byambuzaga gutekereza gukomeza kuririmba kugeza ejo bundi uwitwa Daddy Casanova mu mwaka w'2014 asubiyemo imwe mu ndirimbo zange yitwa Ishiraniro n'abantu bakayikunda cyane bamaze kuyikunda ndavuga ariko se ko nari ngifite abantu bankunda wa mugani kuki ngiye ntasubiramo ngo nongere ndirimbe nuko nongeye gusubira kuririmba
ufatiye ku ndirimbo wari waririmbye kera nizi uri kurategura hagiye hushane cyane wandanije mu nzira imwe mu byo wavuga ko nirihe ukunda kuvuga ko mu ndirimbo zawe
ngiye ubundi ndavanga ariko ndirimba cyane cyane ubuzima nk'umwe ndirimbo Ishiraniro ndirimbamo ubuzima bwo mu mugi ukuntu baba bumeze n'ukuntu baba bugoye n'ukuntu ushobora kwibeshya wahura n'abantu bo mu mugi ukagira ngo bakwitayeho kandi batakwitayeho bibereye mu byabo bagutega amatwi ariko batakwitayeho ariko n'urukundo ndarurimba kuko narwo nirwo nzi cyane nko mu ndirimbo yitwa Agatako abantu bakunze cyane ndirimbamo urukundo akenshi rero ndirimba ibintu by'urukundo cyangwa hari ibintu by'ubuzima ariko hari ibintu ntajya ngeraho ntabwo njya ndirimba ibintu bya politiki cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma abantu barebana nabi cyangwa basubiranamo cyangwa binabatera isoni
mu ndirimbo zawe hariho abandi baririmbyi nk'abaririmbyi bakomakomeye woba urondera gukura ko uburyo uririmba byo no kwita inspiration cyangwa ufise style yawe wihariye
nge numva mfite style yange nihariye ariko ntabwo nyihariye na kwijana kubera ko nanye mfite ubwoko bw'umuziki nkunda kumva so ngerageza gukora mwene ubwo bwoko ariko ntangira no kuririmba urabona ibintu nabitangiye ndi mukuru ho gatoya ariko icyo gihe icyo numvaga cyane nge nashaka gukora style ya reggae n'ubwo ndagerageza niyo Ishiraniro ni reggae cyangwa se indirimbo izo bita balade nk'iyo ngiyo ndiho ntariho cyangwa izo za gatako n'izindi
mbere yuko tubandanya ikiganiro n'umuririmbyi Focus Fashaho reka tubashirire ko iyindi ndirimbo yiwe nibaza ko yari yaririmbye kera yitwa Ishiraniro
Oh, no, that's a way to my dad, I am giving.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC kugura ama radio yanyu iganiro cy'umuziki muri kitondo aho muri kumwe na Jean-Denis Niyongabo natumiye umuririmbyi Focus Fashaho yasohoye indirimbo yitwa Ndiho Ntariho agiye gusohora izindi ndirimbo na album inyuma y'igihe kirekire yaramaze adasohora indirimbo watanguye umwuga wo kuririmba ufite imyaka iyi
ntangira gukora umuziki nyako ukora nkora indirimbo zishobora kujya kuri radio abantu bakazumva cyangwa bakazicuranga nko mu bitaramo nari mukuru nari ndangije kwiga muri kaminuza nari mfite imyaka muri za 2025 gutyo
icyo cyumviro cyakujemo gute inyuma y'icyo gihe cyose
ubundi narabikundaga ariko urumva ko nagombye kubanza kwiga nagombye kubanza kurangiza amashuri nta kanya nabiboneraga ariko narabikundaga kuko n'ikintu cya mbere nakoze ngitangira kubona udufaranga twayanjye ku mufuka n'umunyeshuri twa buruse naguzemo gitari na karadiyo bita Walkman narabikundaga ariko nkabibura umwanya kubera amashuri nshoboye kwigobotora rero amashuri arangiye nibwo natangiye gucuranga
umwuga wo kuririmba ku baririmbyi benshi baravuga ko bitoroshe kugira umwuga ushobora kuguha uburyo bwo kwibeshaho wibaza ko urabye ntangaha muri Amerika ubuzima butoroshe uraza ko mu ndirimbo uri kurategura ko ushobora kuzogerageza kuraba nyine wo biye umwuga cyane ibintu zogira ku ruhande rw'ibindi bintu yindi mirimo uri kurakora yo kwibeshaho
nicyo kize ariko nkuko bavugaga biragoye kubera ko biterwa naho uri bikanaterwa n'abantu bagushyigikira uko bangana ariko ubundi nicyo cyizere yuko yazashobora kugira ikintu bimarira bingezaho nanjye bikantunga nk'uko bitunga abandi ariko ntabwo aricyo nshyize imbere cyane icyo nshyize imbere cyane nuko umuziki wanjye ntazahirima ukindimo abantu batawumvishe ngo bawukunde cyangwa bawugaye kenshi imbere cyane nukushyira izo ndirimbo hanze abantu bakazuma kuko sinanashoboye kubikora mbere muri 1994 byabaye mu Rwanda urabizi ibyo byatumye ndashobora kubikora kandi nari ndi muri studio ndimo mbitegura wewe ndagira ngo nkomereze aho nerengeze aho ngaho n'izo ndirimbo ntarashoboye gusohora ndisohore
izo ndirimbo uri kurategura kuzitegura na wenyine cyangwa hari nk'abandi baturanzwe mukuye murafashanya mu ndirimbo zimwe zimwe
ubundi inyinshi ndazikorera nyinshi ndazikorera ndaziyandikira nkiyandikira umuziki nkiyandikira n'amagambo noneho nyuma nkaza gushaka abantu bamfasha kuzicuranga muri studio neza uretse rero iriya ndirimbo ndiho ntariho niyo umugenzi wanjye witwa Gasaro yanyandikiye amagambo yayo umuziki nayo yari nkufite ariko ama magambo noneho nyashyira ku ndirimbo ariko akenshi ubu ndiyandikira nkiyandikira umuziki nkiyandikira n'amagambo
bitwara nk'igihe kingana iki kugira ngo ushobore guheza nk'indirimbo yose nzima
biterwa n'indirimbo iyo ari yo ariza yihuta rwose n'amagambo akaza yihuta nta kibazo akabaho n'indi utangira wamara gukora agace ukumva ntabwo irimo guhita ukaba utegereje gatoya hari n'izureka rwose kubera ko zanze kukuzamo navuga ko hari n'izo ugera ukareka kubera yuko nawe igeza ukumva itakigushimishije cyane ukayihoreza so hari ishobora kumara n'icyumweru utarayirangiza n'ukwezi n'amezi atandatu hari niyo ushobora gukora mu munsi umwe
radio ijwi rya amerika i washington dc mbere ko tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi Focus Fashaho reka dusubire tubumvishe imwe mu ndirimbo ziwe twa gatako Ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC twatumiye umuririmbyi w'umunyarwanda Focus Fashaho yasohoye indirimbo Ndiho Ntariho akabikarategura n'izindi na album inyuma y'ikiringo kirekire yaramaze kirenga imyaka 20 adasohoye album nshasha n'indirimbo nshasha indirimbo utegura zose ziri mu kinyarwanda cyanke hari zushobora gushira no mu zindi ndimi kugira ngo girageze kwagura abakumvira
kugeza ubu ngubu ndirimba cyane cyane mu kinyarwanda kubera ko abantu bankunda bananzi kera nkiririmba naririmbaga mu kinyarwanda cyane cyane ariko nzi no kwandika mu gifaransa no mu cyongereza ariko izi gifaransa n'icyongereza sindateganya kuzikora vuba kubera ko n'ikintu kizaza nyuma bitewe nuko izindi izo mu kinyarwanda zizaba zakiri izo ndimo gutegura ubu ngubu
nihe migambi ufise ku bijanye n'umwuga wa kuririmba yabya hafi cyangwa iyo mu bihe biri imbere
mu migambi mfite harimo kurangiza iyo album navugaga hanyuma nkazanakora amavideo yazimwe muri izo ndirimbo hanyuma byagenda neza wenda nkabona n'undi muntu dufatanya no tugakora undi mushinga w'izindi ndirimbo ndatekereza cyane cyane abantu twakoranaga umuziki kera abantu bo mu kigero cyanjye n'ubungubu bakiriho kandi bagikora umuziki wenda mu Burayi cyangwa se no mu Rwanda urebye niyo migambi yanjye ubungubu
iyo album uri kurategura hari izina urayiha cyanke uracabyumvira
ndateganya kuzayita nicyo mbereyeho iyo ni indirimbo y'urukundo nakoze indirimbo isobanura urukundo ruvuga ku rukundo rw'abantu bamaranye igihe bamaze gukura batakiri b'abana b'imyaka 15 cyangwa 20 urukundo rw'abantu bakuru nicyo mbereyeho ndateganya kuzayita gutyo
mu mwuga wawe wo kuririmba aburondera abafana benshi urondera abafana bo mu myaka itandukanye bava mu bihinga itandukanye cyangwa hari abo uri ku urondera kuko urabona nk'ubu urwaruka rushasha babita millennials bafise abo bakurikira cyane n'abaho uri kurarondera
nyine ndashaka kugera ku bantu benshi ishobora kugeraho kubera ko abumva ikinyarwanda bose bumva indirimbo zanjye zagombye kubashimisha cyangwa zishobora kubashimisha. Nasanze n'abana mu bana batoya nk'abana babyirukaga icyo gihe muri za 90 mvugwa cyane mu muziki wo mu Rwanda, nasanze bakunda indirimbo zanjye. N'ubu rero baracyahari bazikunda. Nkavuga rero nti bon, uko ndirimba ibintu abantu bose bashobora gukunda, kubera iki nabo ngabo ntabashyiramo? Ariko bo ntekereza cyane, urumva ni abantu bakuru kuko nibo bashobora kumva ibyo mvuga, nibo bashobora kumva mvuze nti nicyo mbereyeho. Urukundo rw'abantu bakuru nibo bashobora kubwumva, babana ntabwo babyumva. Ariko abo numva nagera ku bantu bose nshoboye kugeraho.
Igihe waririmba mu nyuma ukavuga ibyashyitse ugahagarika muri icyo kiringo, abafana bawe hari abagerageje kugushikira bakubaza igituma udasohora indirimbo?
Iyi bakomezaga babimbaza inyiri naho ngaho ku ijwi rya Amerika, ariko nkabasobanurira ko nshobora kuzongera nkagaruka, twari akanya nabuze. Kandi koko nibyo, ni akanya nari narabuze, kuko ubungubu ubwo nakabonye nicyo gituma nongeye gutangira.
Hari ibiteramo uzogerageza kugira mu minsi iri imbere?
Ndabiteganya nabyo, ariko biterwa n'uko abantu bazakira ibindi ndimo gukora ubungubu. Nibabikunda buriya nzagerageza.
Uteganya kubigira ngaha muri Amerika cyangwa no hanze?
Muri Amerika, ariko no mu Rwanda mbonye umuntu untumirayo, mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa n'ahandi muri Afurika naho nagenda.
Kenshi mu ntara by'abantu bagira umwuga wo kuririmba babigize umwuga, cyane cyane muri Afurika, reka nibaza n'abanyafurika bari nkangaha hanze, ngo ni igikorwa kitoroshe kugira umuntu akishobore kukironka mu buryo bwo kwibeshaho, na cyane cyane ko usanga indirimbo nk'ubu ugombye kuzigurisha abantu bashobora kuzishyikira bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi, ugasanga baraziganye. Mu bituma abaririmbyi badashobora kuronka ubwo buryo, ni iki ubona abaririmbyi bo muri bibihe bashobora kugira kubwira bashobora kurwanya abantu bashobora gufata indirimbo zabo mu buryo butaciye mu mategeko?
Ubundi ikintu umuntu aba agomba gukora na mbere yo kuzisohora, uretse ko nange ntari mbizi mbimenye vuba, ikintu ugomba kubanza gukora ni ukubanza kuzikorera icyo bita copyright. Ni ukuvuga indirimbo kuzigira izawe 100%, ugomba kuyisubiramo akajya gusaba uburenganzira ukabumuha uburenganzira bwanditse. Ibyo iyo bitabaye, iyo utabanje iyo umuntu asubiyemo indirimbo yawe cyangwa ayigurishije ukundi kuntu atabanje gusaba uburenganzira, ishobora kuvamo ibibazo bikomeye. Ishobora kuvamo ibibazo bikomeye kuko hari n'ababireganira kubera ibintu by'amafaranga, burya ntabwo biba byoroshye. Ari ubufaranga bw'ubusa wenda nk'ubudorari bubiri cyangwa butatu bishobora kutaba ikibazo, ariko hari amadorari nk'ibihumbi 30 cyangwa 40 yakuye muri iyo ndirimbo yawe, ubundi yagombye kugira ikintu akumenyera nawe ukabaho bikagutunga. Icya mbere buri mucuranzi cyangwa buri murimbyi yagombye gukora ni ukubanza gukora izo ndirimbo kuzigirira ntuza icyo bita copyright, kuzigira izawe, kuzigira uburenganzira bwa 100%. Uyikeneye wese ushatse kugira icyayikoresha kimuha amafaranga nawe akagusaba uburenganzira. Ubwo ni ukuvuga abayicuranga, abazicuranga mu bitaramo, abashaka kuzigurisha mu maduka yabo, cyangwa se n'ushaka kuyisubiramo kugira ngo ahindure ukundi kuntu. Ariko iyo ntambwe iyo twaraye tugeze ahantu heza, abadukunda bagombye kudukundira kubera ko tugeze ku buhanga nk'ubw'abandi, abandi bageze ubu natwe turahageze.
Mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo, ku ndirimbo nshasha yasohoye Ndiho Ntariho hamwe n'izindi ndirimbo ariko irategura na album nshasha, turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe, twari kumwe.